almost don't see all.
Shepo amano Umuchinshi weka weka Tawansa lwile kubanobe Umuchinshi weka weka Tawansa lwile kubanandi Awe wole
Iwe we munandi owe
Awe munandi
Iye we munandi owe
Awe munandi
Shantala
Wengi twalipona bo Balipyamo nabana bo Kwa lebo twale angala na bo Balipyamo nabana bo
Ibari tusha pantu tatwa kwente Fyo bale kabila wewewe
Iba tusile mufilamba Lelo chilipobo
iwe
Revivi Entertainment.